Parliament yakide minisa wa semateeka ne kitongole kiramzi Nobert Mawala bikeko jeri annyonnyole ku ngeri y'obuuma obusoma ebinku mu gye bugenda okukozesebwamu mu kalulu akajja mu ngeri inasobozesa akalulu kano okubaako amazima n'obwenkanya. Ekiragiro kino kiyisiddwa Speaker Parliament Anita Among ng'asinziira mu lutuula lwa Parliament olwaleero nga kiddidde ku luli olw'obwa Government mu Parliament Joel Ssenyonyi okutegeeza Parliament nti Minisita Nobert Mao yali yasuubiza ddanga bw'ajja okunnyonnyola Parliament engeri y'obuuma buno gye bunaakozesebwamu mu kulonda wabula na guno gwako n'agamba nkino tekikolebwanga. Ssenyonyi ategeezezza Paalamenti nti Pulezidenti Museveni bwe yabadde anoonya akalulu mu kitundu ekimu yategeezezza abaayo nti obuuma buno bwe bunaaba buganya okukola mu bitundu ebitali bimu mu biseera by'okulonda, okulonda tekujja kubaawo mu bitundu ebyo. Kyagambye nti kyennyamiriza ddala nti kubanga Pulezidenti Museveni akimanyi bulungi nti netiwaaka mu bitundu ebisinga mu ggwanga lino si nnungi n'akatono, na n'olwekyo emikisa gy'obuuma buno obutakola mingi ddala nga bwe gwalabwako mu kalulu akaggwa 2021 kakati mu kwanukula Ssaabaleeza wa Gavumenti Kireewa Kiwanuka wamu ne minisita akola guno naguli mu ofiisi ya Ssaabaminisita wa Uganda Justine Kasule Lumumba bategeeza nti ensonga eno erina kuwanukulwa w'akakiiko ka byakulonda so si Paalamenti. Kyokka bino Sipiika Paalamenti Anita Among abiganye era bw'atyo n'alagira Minisita Nobert Mao alabikeko eri Paalamenti atangaze bulungi ku nsonga eno.